Jesus Christ, his son.
Jesu Kriste mwana hae, ni ulufi lelika kaa ufela kusinatifu ku Kriste.
We are grateful to thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great
Ritumezi kuwe na mulena, kama tono elufi lwe kisita velo, sisi tunasaa ni Jesu na ulufi lefa kaa uvari.
That it reconciled us back into fellowship and to favor with thee, that we might have this consolation of knowing
Kuli, silu kutiseze mwako panonisi shemo kuwena. Kuli luwe ni chiseho ya kuzibakuli kungozi. Hamu ina kuna ni manzu ya kakumina. Mukupe semu la kaza ni mukasieze zwa. Chwale, hitu mezi kase. Nilu la pila kuli ukalufatu melo ya kusilume la kaseo kaofela silikuluna. Chwale luwe kwa tuko mulena. Masungu nduka ufela lizazi. Kao fela ze vilae za upilo bo. Mane cholo kukalila kuwafa munyako, kuisa kumulisa na. Kuli kutoko sika mwami na ono yalu na chwale. Kono ive kuliverela, kutele za kali kutekuli mwayao kenile wambole kuluna. Kuli lupete tabaye muyende, ya kuzibabunga tewa hao, kaku kupana kwa luna hamoho. Kakuli mulena, kaniti kona halutile kaliza zileli chisale.
Speak to us through thy living word.
Ambola kuluna kali nzula haole lipila. Nitu helali nzule lipila kuliliyahe kuluna, nikuina kuluna.
That we might be shaped and formed not to the world but
kulilutoma hanywe likupupiwa. Isi kazali fasi. Kono luchinti weka kushemuna kwa miwa yaluna. Kuisi wa masi bupeo samwa na mulimu.
Oh, our hearts tremble.
Oh, lipilu zaluna zanga ngama haluna hana. Minitabo itala mwami yo yaluna. Kakuzi baku liluko na kubizu waba na waba shimani ni waba sizana waba mulimu.
We stand on the very brim of his second coming.
Luyemi fa mungu ndoluli wakutaa kwa hai kwa bubeli. Milina haka ufela nimi buso ya njanja kwa mautu waluna.
All things of the world is vanishing.
Nikakao fela zalifasi za yunda. Kono kakuzi baku lizazeli ngui ukata hama. Ni ukaluisa kwa mbuso kukusike kwa abama felezo. Kamba hao na kunyanga nyiswa. Minikaku na anachole kulilu lusichaba samu buso wani.
Oh
mulimu, kenya mpato umalipilu zalu na nilizebe kachenu. Kamu ya oke nile, kakutapiswa kwa meza alizu. Kaku ulilu likupa kalibizo la hae ni kwa kanya ya hae. Amen.
I wish to approach the subject this morning for
ni wata kwa tumela tuto kakusasa na uo. Kakuline nikabu ya fata wa yesu tana. Miana kambe ne kukaba sebelezo ya kufoliswa. Kono, neluzivize kuli makadi alitapelo afiwe ka 8. Kuisa 8 seti kamba kana ene kiloko. Minitile, bili natile kwandu, mizu nyana efelile. Miali ne kusinamu utu ni alimungu kwanu. Kachualo asikafu makadi alitapelo. Kachualo, kuka ni upuzi kunga tutoye kwa sikululo ya keleke. Mini wata kubulewa faa tutoye, keleke ye pumilwe kalifasi. Ni wata kubala ama ngichwale azo mwabuka ya batuli, kauhanyo abu 16, kukalela Fatimana ya abu 10.
And Delilah said unto Samson, behold, thou has mocked me.
Midelila aliku Samson. Vona unisehile. Mane unigulelezibu hata. Chwale nivulelele na kulapila. Sisika kutama.
And he said unto her, if thou bind me fast with new rope.
Nia alikuyena. Au kani tama kami halaimu incha. Yes, kabe lika fatini. Fohe nika afokola. Nikubasina batu babangui. Delila kachwalo angami halaimu ncha nikumu utama kayona. Nikumu gulela kuli. Kiba mafilista bakutezi Samson. Mine kunani baba mkunda mezi kwa musio. Kono apu mami halakuzwa mama zoho. Ahaye nge buanda.
And
Chale Delila ali ku Samson kufitela chale usanisehile nuni bulezi buhata unizibisa sisika kutama miki hali kuyena haisi haukaota manyeza milili ya kasupile kabwanda wafafulemu miki hati samilili ya haika kwa mapo miali kuyena kibama Filistia wakutezi Samson.
And he awakened out of his sleep.
Kihazu wa fabuloko. Kihazu wa miacho mula mapumakota. Amuho nilisila.
And she said unto him, how canst thou say I love?
Mikihali kuyena. Ukabuleacho anikuli na kulata. Kantibiru ya hao ikuwa ule nina.
Thou hast mocked me these three times.
Wona selila bula alunzo ni seafela. Nia usikani bulela mata hawa matuna fazwa. Nia usikani bulela mata hawa matuna fazwa.
And it came to pass. When she had pressed him daily,
Chale, hanza mkataza, kali puzo kama za zikao fela hanza mtolia. Nikumusu suweza, kulimoya wahae, wako liwa, mane kushukelua kushua.
And he told her all his heart and said unto her, there has not
ni amu ulele la sesu mwapiru ya hae kaufela. Hali kuyena. Beli haisika ni veola kwa toho. Kakuli ni vile muna zareni wa mulimu, nisali mwamba ya boma.
If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak.
Minika fukola, minika swana sina watu kaufela.
And when Delilah saw that he had told her all his heart,
Nechwale Delilah hawa nakuli umuweleze simu wapi vya hae kaufela. Alu melaku viza male na bama Filistia. Ali. Amu tahe chwale. Kakuli umuweleze simu wapi vya hae kaufela.
And the lords of the Philistines.
Nimale na bama Filistia kiyabata kuyena. Nze walozima shilling kamba kutambe kama shilling malizo la hai.
And she made him sleep upon her knees and she called for a man.
Chale amulobaza kama ngwela hai. Ya bizamuna kuli abeole manyeze asupire amilili ato ya hai. Miaka la kumfokolisa nimata hai azwa kuyena.
And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And
he woke out of his sleep. Kibamba Filistia wakutezi Samson. Nichwale azu wa favuloko. Niali nikabanduka kakuitamule yasi na sapili. Niitamulele. Kanti hazibikuli mule na umutu hezi.
Now I wish to read for a text for this subject. Found over in the book of
Revelation, katuto yatabaye yefu mane ya mwabuka ya sinulo kawahanyu atu ukalila kati mane ya 21 niliti mane ya 23.
And I gave her space.
Mini mufilesi wa kakuli ya vake kabu hule wa hae kono asika vaka.
Behold, I will cast her in to a bed.
Wona, nika mukasheza fabulo balo. Nivao fosize niena, nika wa Kenya mwabu tata utuna. Hava saa wa kelimi sebezi abona.
And I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am he which
nika wula eva na wahae kalifu. Nili keleke kawo fela likazi wako likina ya tatuvali pilo niliteka. Nika wafamu utuni mutu wa minaku ya kami sebezi ya mina.
May the Lord add his blessings to the reading of his
Chale mulena aikeza limbu yote za hae kwa palo ya linzu la hae.
Samson, great deal like the church, started off right.
Samson, mufuta wa mutu nasi na kereke. Na akalilefe la handi. Na akalilefe la mwanzi la hende. Na akalile mina avizwe kulikisi nata samuna wandume.
He started out serving the Lord and keeping his word.
Na kalisize kusebeleza mulena. Hakubuluka manzu ya hae ni kweza litayalu za hae.
And that was somewhat like
misani ile sisi wanasi na kereke.
It started off on, as we would say, as a word.
Ne ikalile hande niona. Sina molu kona kubulela kakubamu bulelo walifasi. Ne ikalile kamu hato munde. Ne ikalile kumamela litayalu za mulena.
As long as Samson followed the Lord, the Lord
knew that. Ni hai bile fela Samson na alate la mulena. Mulena na itu sa Samson.
For God can keep anyone and use anyone that will follow after him.
Kakuli mulimu wako na kubuluka mutu kao fela. Ni kuitu sa mutu kao fela yako na kumulate la. Kakuli kimusebezu wa mulimu.
But when we turn to a side away from the face of God, then God will not be long. Mulimu.
Foe ikipeto mulimu hasa itu salu na niha nyani.
When we will walk steadfastly after the commandments of God.
Halukaza makatunda mu malita ya loza mulimu. Halukaina mwama kepe alivere nikula pera kalinzwe le lingozwi.
Worship him in the spirit.
Kumula pera mwamo ya ni mwani niti ya linzwi. Fo ikipeto mulimu wako na kuitusa mutu ufika ufela.
But when they take a notion to turn aside,
kono haka ikungela kuchaziba wakusikuluhe la kusiri kusasimwi. Fo ikipeto mulimu asa itusa mutu yoni hanyani.
So Samson makes a very
kacholo Samson upa mufuta mufuta luli waipitezi waponazo yakeleke akachenu.
When the church started, God could use the church.
Keleke ane ikalile mulimu nakona kuitusa keleke kakuli keleke ne izama ya hande katoko melo ya litayelo za mulena.
Kept all of his judgments and his statutes.
Ne ibulu kireli katulo za hai kaufela ni milao ya hai ni kupeta litayelo za hai kaufela ni mulimu na alini keleke.
But it seems to be that there is such a weakness.
Kono kubona wakuli kuna nisivaka sisi fokola mwala keleke.
Remember, we are not on a picnic, but we're in a battle.
Muhupule haluyo fapa pali kono lumwa mafulo andwa.
Many people just think that when they become a Christian, that that's all they need.
Batu wabangata wapula kuli haba wa kresti kulikona zewa lukira kweza fela kulisani sikafeza likakau fela kamita haba liba kresti nili kakau fela likaba bunolo.
Don't never get that in your head. For I become a Christian.
Musike mwaba nize cholo mwalitoza mina. Kakuli nivile mu Christ yekuli nilwane. Kulwana anduwa yende atumelo.
I become a Christian to get in the battle.
Nivamu Christ yekuli nikene mwama fulo anduwa.
We are Christian soldiers. And we've got to be trained.
Tunaruma sole basi Kriste. Nilu lukela kulutiwa ni kuhulisiwa. Nikuziba makilikicha nikaofela asila. Kuziba makuisileleza. Kuziba makuulwa nilandwa.
And we can only do that as the Holy Spirit.
Nilu kona fela kwa za chwalo. Moyo wake nili haunza ulupatulu lela. Haluko nikunga seoli na zemwi. Nilu ulelela halu ya kwandwa. Zemwi za miupule ya bona.
But we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas.
Kono luna nikui kungera mi upulo yalu nabangi. Kanzila yo moyo kenile ukalu wetelela. Ni mi upulo ye akalufa. Kakulikie na muza maisi omutuna wampi ya bakreste.
Samson did good. He was a great man. Until he began to
Samson na zihande. Nali muna yomutuna kufutela akalaku bani mufuta wolukabiza kuli kuitama ila muteka fululere kufutela akalaku zwa manzila ya hae.
And the church did run well and was all right until they begin to get off of their territory.
Mini kele keneza maile hande mine ilifela hande kufutela haba zwa manzila abona.
Samson began to flirt. And he was not flirting.
Samson akala kuba mwami elembo. Mina sabi mwami elembo ni wasizana ba Israel. Na akalile kuba mwami elembo ni wasizana ba Filista.
And that's somewhat similar to what the church did.
Ni seo siswana sina keleke moneze lize.
It never began to make love with its own. It got off after unbelievers. And begin to
Neskaya zalilato ni watu bayona. Nezwezi kubaba sikalu mela. Nikukala kubapala ni baba sikalu mela.
That's where we made our great and one of the
fa nikona fone lupangezi mafosi sa. Ama tuna mimafosi ama tuna luli. Kifani keleke hane kalekwe zalika ze sikaluka. Neikalile kubuluka sina Samsoni. Siango sisi maswe.
Samson, as long as he was in the company of the
Samson,
Lord,
hai vile fela na inzi masi yango sabatu wa mulena. Na inzi zeze lukile.
But when he got to flirting with bad company,
kono wana kalia kufumane ya nili yango ze maswe. Kona fana kenezi mavutata.
And that's the way it is.
Nichwalo, kona moku inezi nikeleke.
When the church followed reverently and daily after the leading
fani
of the Holy Spirit.
Fani keleke ane ilatelezi kali kute kwata maiso ya moyo kenile muli munaba fuyozi mili makazo nilipo niso nize komosa nilate lezikeleke
but when he begin to keep bad company with the world
konane kale kuva masiango sesimaswe nilfasi
one of the worst things that done and the first things that done it begin to organize
Ilingu yali kaze maso zene yezize. Nilika za pili zene yezize. Neikale konga unga. Kuikaba fahali mwala balu meli babangwi. Kakunde bafumani kuli ili nahane lisweli kuikonga konga. Kono evangeli tuna ye. Asika fiwa kwa na hailingu ikamba kwa watu. Ifilo kuyala ata kaufela atahe. Linaha kaufela. Lipuo mishobo ni watu.
God never did intend for us to draw
Mulimu nasa alati kuliruika vele miseto kamilulwani.
But man wanted to be like
Kono batu neba bataku bacholo Nibaswa nisisa Kamba kulika nisa babamwi Kuzama yasina sinalifasi mwali yezeza Kubulealika zeba bulela Kubani kupunyuha sina mwene baezeza za kupunyuha
We cannot never be a success Doing anything the world
Halukoni kuba mwapunyuho kakweza lika zeo lifasilieza.
We can only be a success as we
Lukona kupunyuwa fela. Haluza lulati ya lika tulo za mulimu. Nizila ya hae mwakweza za lika.
We can never be by pattering after the
Halukoni ni hanyani. Kakulate la mkwa walifasi.
If the cigarette company has met their greatest success by television.
Haiva kampani akwai ipangileze ngata ka television. Ni haiva nyangela ya machuala nize kola. Ivile ni punyo yetu na kakubia zengu fa television. Fo hakisi supo sa kulikeleke ikai tibaza kakuya fa television. Kupunyuha kwa keleke kuyemi mwaku kutera evangeli ya mata ya mulimu. Nipona hazo ya moya. Halukoni kubule akuli, kakuli television yeza sakuli nikuli, kwa kampani yako ainiba, nili kampani zengwi. Haruna ni haibali ngolo lelikana, lakuli lulike kuba sina batubani. Ni haibile fila blaza chualo, lakona kubiza batu wabangata. Kono sani hakisona, sana luto mezimu ni mkululweze.
We think because that we're all colors, flying high. Great organizations.
Luhupula kulilubwa mibala kaufela. Lufufaka kulenda. Likopano zetuna. Kweza likazetuna. Zetabisa zetaha. Kuliani kipunyo. Lusweli kuswaza zinizazi. Kama utwaluna. Kulela kamoya. Kambe neluka yema. Baba tile. Baba ezalule hali shumi. Baba tile kapusasa na wo. Nimoya oke nile usike waba niluna. Nekukaba hande kuliluyeme hali shumi. Baba tile nimoya oke nile kuluna.
We cannot compare.
Haruko nuku ivapisa kwa lifasi.
One of the first things.
Miilingu yali kazapili. Nelikeleke. Neikaleku ikonga iliona.
The first organization was the Catholic Church.
Kopano ya pili nelikeleke ya Katolika. Mikia kutakeleke ya Lutheran.
When they organized in the Catholic Church to make it an organization. One day there was a cry. The Philistines is on thee. Samson.
Hane watu ikonga konga mwakeleke ya Katolika kuipanga kuba kopano zazele ingwise kuba muhuo kibama filista wakutai Samson ni Samson kiapu makami hala ya keleke ya Katolika ni Martin Luther azo Martin ni kopano miki haba tamakeleke kamu hala umungwi sina delila mwena zelize
And they begin instead of having God call man
niba kala mwasiba kasakuba ni mutu ya bizwe kimulimu Mutu ya nabizizwe kamo ya okenile, mwendi kia nasa azivini ABC ya hai. Kono kia naziba kreste. Mikeleke kihai kena mwami kwa. Nikuwa mwamu futa wababuleli balita wazana ha. Mikiaba wafawa kutazi wabu onama pampili ya wituti. Mutu ni mutu nana nikuwa mwituti wazavu mulimu. Wani nelimu hala umungwi wakuta makeleke. Batu bazwa mibayo balisisa sibakasali tutoka ufela silika kutaisa baituti babande ili kulikeleke yabo na iku muse mulisa na walu nakimu ituti wazabu mulimu mine baize sikamangi yomungi ulika kubanizibo kufita yomungi kulukile sewa hasita ulisisi kaka ufela fapila pata ya mulimu Ni akuna tuso yakuli mtu kaufirai kungela kuti ali bwahai walifasi nikulumba mulimu kabona kibunya fuli vapira mulimu.
You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge.
Momuka shwela kutabisa mulimu kadatu alifasi nizivo kakuli kibulwa nisi kumulimu kona sabu ya mangolo hako ni kwaza chwalo ni mtu kaufira ulikakuba nikutali.
They know just what to do and the words to say. And it becomes just a political speech instead of a.
Vazi wa sakweza ni manzu wa kubulela. Ni vafira makande anna hamwazi waka sakuli. Vavwani semata lingusalamu yao kenile. Nili kenanga mapili ya mtu ni kufuma na libi za hae. Valu tilo makubela ni mubulele wazana ha. Ni halu toku zeo. Paulus na hizi. Linzune litile kuluna. Isi nifela kambayo na evangeli. Kali nzufela. Kono ni kamata ni pona hazo ya mwe oke nile.
That brought the gospel. Demonstrating the powers.
Sani sitisize evangeli. Kuponali samata amwe ya oke nile.
But all these men go off.
Kono vana waka ufela. Vayanga kwa mikopano ya bukutazi. Mibayo itutali tuto ze tuna. Mwakuye mela kwa pati asichaba. Mwabalukela kubulelela. Mwabalukela kutinela. Mwabalukela kuezeza. Habalukele kuitusasi kuwa sakulovaka.
Now that's all right for a political speech.
Chole zani kizende. Kwa ngambola ya zana ha. Kono luna haluvati manzwi akalembesho kamutu.
Paul said the gospel that I preached didn't come like that.
Paulus na izi. Evangeli yeni kutaza. Yesikata kamu kwa ucholo. Kono ite ile kakushia munwa kwa mweo kenile ni mata hapo na hazo.
Come by right forms.
Haita hikamu bulelelo. Wolu kisizwe hande. Seo butali wa mina. Mukona kwasona. Kusicholo. Sepo ya mina ikaba mwabutali wa mutu.
But it come through the demonstrations of the power.
Kono ita ile kapona hazo. Yamata kresti hazo hile.
That's the gospel. To know him in the power of.
Yani kona evangeli. Kumuziva mwamata hazo ya hae.
Each one
mutu ni mutu ulikakuna anakuli. Unani butali nyana. Kufitayo mungi. Kopano ifi ni ifi. Ba Methodist bakali. Unani muna ya butali kufitisisa. Ba Baptist bakali. Niwa Church of Christ, niwa wangichwalo, kaufira bwana, luna kiluna, baba utali kufitisisa. Luna, batuba, baluna, halulu melezi mutu mutu fela, kuyo kutaza evangeli. Kono baba keta, kakusupiwa. Oh, mulimu, alushu ya makeke, kwa supa, haiba wana ni mapampili alitutuwa zemi. Foye kipeto, baba vya makereke, mulimu wako ni kumuswala ni hainyani.
I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost.
Nibata mutu waka ni kutaza, abe asupiwa kimu yao kenile. Mulimu unanuzi. Isi ingi kusupiwa kimu utu kamba kaliko pano.
All knowledge, they say, oh, we know all about it.
Zibo kaufela, bali, oh, lwa ziba kaufela zona zateni. Nibaba mwiba kubona, haba zimitako ya pili yamu yao kenile. Vai latula. Sini hupulisa akabuka akakanyani. Kone niwa ileza zele ni mwa California. Sekufitila mi hayeli shumi. Nenika angile mwasi buruka yosali buka za kale. Nilivezi ya nakangozi.
Just a little 10-cent book. But it had some good sense to it.
Kikabuka akakalika na masenti ali shumi. Konone kana nilika zende. Nihane kabona ala kuseisa nukutalifisa. Konone nifumani sisi mwani. Sene sutuwalile kupasi na mulimu kuna.
And one of the little stories started out like this. One morning in a great chicken pen.
Nileri mwila makande nilika la chwana. Kakusasa na umungi, mwasikala munanga sali kuhu. Nekuna nikakombwe kakangwe kakanyani. Kene kakupulakuli nekana ningana kakufira yene lukira kuzivahala.
So he flies up on the
ihaka kufira fast pokisi nikunjoma njoma fast pokisi kamulo mwakona haneka mbake talizo kukutisa toa yako na kwa mulao nikutungula kamu kwa umusika utwa mkombwe kutungula chwalo.
And the others, he attracted their attention and he said, ladies and gentlemen of this
minizengwi kihali iseza kwate ni mupulo nisekali nikezeli nimizwale askara munanga sali kuhuse. Nitabela kwa mbola kumina kaufira kakusasa na woo falita wa nyana za tuto yelusa zo panga. Kali, nifumanizi we ngata mwakubalisisa kwaka. Kanze kahoe la magrasi yako na fali mwamulo mwakona.
And he said, I have decided that we
Nisekali, nifumani kuli lunali kuhu, nwa kuona kubahande, kazi wa yengata. Kabaka leo, na kuona kumibrela kuliko, haivalu kuona kubata, nikuye pa mkokolo mbwaka mba musima, luka afumana vitamini ye kalu tusa kutungulanga hande, mafufa mande. Ni o, na kuona kumibrela, molu kuona kuhikeza bunde, iliruna, kani zaze shutana. Nituna siku kutotu nyanyani, nimishuku yato na efubelu, setu se hafela, nikulakuli. Kana hakiyo munde, miluli setu kala kaza.
Oye,
nagimu kombu ya butali, sini upulisa wa kutazi baba mwiva kwanu, vali tutoba. Muna ya butali chwalo, hakuna tusu la kuli luipe mwahalali kuzengwi, kawo fela unalulu kela kuzama ilaniye na.
Well, before the little fellow got his speech
kulukile, kakuu kate nikazika feza kale kubule ama kande akona. Nekuna nikakuu kakangwi, kene kasina mafufa amande. Kata kamata kuzwa mapatelo, yali kuu mikali. Bashimani, famu zuzu fela. Nizwa kwa kuteleza fela makande chwa nongu fasilimba. Likuu kale liekeze ya kateko ye likana lipaundi zene, zama senti. Kao fela unaluka yobulai wakamso.
What good your knowledge go to do?
Bunde bwa zibo ya mina bukaya za sikama nyi. Buzwale, zibo kaufela yelu kona kuikungela. Kibu ndebu fi wa ilweza. Lumasila alika na lingoko la aze silezi. Kaufela unalua ashwa kabu nyinyani ni kamu izuzu. Zibo ya luna haina se italusa. Luwate kumuziva. Kono wana baya za chwalo.
As I was remarking some time ago about a certain little canary.
Sinahane nibulana kwa yemu yefitile. Kazanywa ni yakuta. Mina ihupula kuli ina nyizivo kaofela ine. Yene lukela kuziviwa. Mina iziva kuli yako na kubulela zengu za linywani kwa mabatu. Kachwalo yafufela fasika la munanga sakona. Nikukala kwa mbola kabatu. Mwone kazi vila kaofela zabona. Ni hanga ngifela. Mwituti yazo kwa pudu. Ataha nikukala kubulela manzi ama ngema tuna kuyene. Ni mucha hawatengi, ato koba koba meto, ni kusikulu ato ya hae. Chwale, nana ni meto, na akona kubo na muituti. Nana ni nizebe, na akona kumutua. Kono kaniti, nasa azubisa na ambu lafatengi. King, unaningana ya bunyinyuani. Ingana fela ya bunyinyuani. Kizo na fela za nani? Yena haa nangana ya butu. Kacholo, hako nikuna anasi na batu. Mini haiva mutu, hako nikuna anasi na mulimu. Minamu batu, mizi woka ufela ya lifasi, hakisesi ngui, kwanda kubangana ya bunyunywa ni. Kaufela semweza, mga ikolofa za fela kayona, mulukela kubanima ikutuwa kresti. Nibaka leo batu vayela ngaku yoi Kenya mwaliko pano, nibabe alitava za kuitumeli sa mazo masiba kasakupe kwa sincha. Walika kufitela kupepa sincha. Hava lati kupepa sincha. Miba, wazi waku liluwa liluta kabibele. Kachwalo, babate kuyo lisalika zengu kuyona. Miba, tuwa pente kota, seli baba maswe. Kakulika kuyo lisalika zengu. Wali bataku wa mastopa. Niluke la kubaze pa amiluli. Muka aswalana mama zoo ni kuikopa nye makeleke. Ni kufafalezwa kamba kukolobezwa. Kamba sikasisi ngui.
They're afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle.
Basaba kupe kwa sincha. Na foku ngini lumela kuliba Branham Tabernacle. Basaba nibona.
Now we all know.
Chole kawo felalu na wazi wakuli kupepwa. Aninata wakamba kikwangi. Kamba kai. Kikokuchwani. Kibu safa. Haiba mbutu tu upepelo fama nyalala, famu huo otile. Kamba mwasu baka sisi kabisiwe hande sa spatela, kibu safani haku licholo. Kupepua kwa namani, kupepua kwa sika kaufela, kibu safa. Ni kupepua sincha, hakisika sisi likuwa ndia kusafa. Kono batu kabunguru ndeluli, unaluka ya kuba solananga mama zoho, luka ya kuba sakuba mangi, nikulila, nikuna tefaka tiara nikulila.
You want to be too human.
Mubate kubasela butu.
What we need is birth.
Selu toko kikupepwa. Kushwa. Sani kona zisti sabu pilo.
Praise God. A seed, an old potato.
Peu, likwili la kale. Peu ya likwili. Hamu ngali kwili ilani, nikulive ya mamu. Kufitela hamu kawa ni makwili ya mancha. Likwili la kale ilani, lilukea kubola. Mbonyi haiko nikutaisa upilo uncha. Konji haisa hivyo lile. Nimu nakamba musali. Hako nikuwa nikupepa sincha. Konji maikutuwa vutu wa haya avole. Ashwe, kushwela kwa katela, nikuhua. Kuliba kene mabusafa. Kufitafa nako, ya kususa vungulu ndekao kila mamulala. Nimu kapepa sincha kama ya wamulimu. Aninata wakamba wakalumuka. Kugulela kama limi, kutulaka tulaka. Kuitiba kiva, inge kuhuye pumiletu ho. Utisa upila uncha.
But we substituted something for it. Amen. We want the classical way.
Kono luyo lisizesi kasesi mwi. Luvatanzila epa hami. Luli.
The other day, Friday, wife and I was...
Kaza zeleli mwi, lagu faifi. Bakulu na nini nane luya kwa sintolo.
I don't mean to harp on this.
Anita lusi kuhikumu sakase.
But as we went...
Kono ane luya mwamu kwa kwa cholo. Neniso ife laku sikulule ya toya kakwane kulisili. Basali ba mapunu.
I promised God when I was a blind man, if he'd heal my eyes.
Nenisepze muli mwane nilisibofu. Hana kafo lisa metu waka, nenikata alimafalika zende.
I keep a little cross hanging in my car.
Niveeleka fapano kakanyia ni mamote yaka. Hani kwa nalika ze cholo, niti alimafasi fapano nikubula akuli. Oh mulimu, hani kona masa velu waka. Hani niswe kuti alimafasi fapano.
I seen those women. Midi said that we haven't seen one.
Niboni wasalibani. Medi wasali. Haluskabu na musali nyomuka na kachenu ya tinlesi kochi.
And she said, Bill, look at that woman there.
Miki ya sali. Bill, talima musali yani. Nituhala totu nyinya nituani fali mwasa palo sahai. Miali, unigulele kuli musali yani hazivikuli zani lifo sali le. Ali, haiva hazivikuli ufo sali le. Kone kuli huliangani mamina hano.
I said, just a minute, honey. She is an American.
Senili, famu zuzufi la mulatiwa. Yena kimu American. Weza sinaba America muba ezeza.
I said, I was in Finland not long ago, sweetheart.
Senili, neni mwa Finland. Hakika la hululizu wabande. Mise ni muza muna, ya nani isize fafasi.
Dr. Munyanen.
Chaziba Maninen.
And we were going to the health bank.
Nineru ya kwa kuyotapa. Kwa kubizwa sauna. Niva miisa mwahali, nikuwa misera mezi achisa. Kamba mezi fama achu achisa. Nikipeto za mifufule liswa. Niva mikupakuli mutulele mwa mezi abata. Minikukuta. Niva miisa mwasiba kasandu. Nikuna ni manasi mwateni. Basali baba toba angabana. Minibona baba mapunu. Baba Kenya hape mwakasa. Nani kwa nikukena? Nise nili. Chazi baba nineni. Awo kipa fosti saa.
He said, all right then, Reverend Branham, that's wrong. Then how about
Kihali,
your American doctor?
Kuruki Branham. Awo kimafosisa. Foye, kutuwa nichuwale kwa bala fiba mwa Amerika. Baba tubula nga musali, nikumuloba za fati afule. Kutatubasi vya nakao fiyala sa, sasibu peo sana ni.
How about your nurses?
Kana kutuwa niye kwa manasi, bami na mali patela. Senili, niswale mzole manine. Manine, ubulela niti.
What is it? It's customs.
Kisi kama inseo? Kilizo.
When I was in Paris, I could hardly believe it.
Hane nilikuwa Paris. Ninisa kwa nikulu meazani. Kulima ya uke loa vana nivasali. Neli alimangwi.
I couldn't understand it that the restrooms...
Ninisa utusisi zani. Kulimandu akupumulela. Na ya ilo kwa mkaufi ni mikuwa kwa ya vana nivasali hamoho. Ninisa umeiku lifaa nivasali. Hava yanga kwa linu kakuyo tapa. Mushiba ni nilizwa bandila hae. Haba nasi waka kwa kutinela. Niba tubu zila palo zabo na kaufela. Kuisa kwa sibia na samafelezo. Nikusikulua kuyo tina tuhala ni kuyo tapa. Kono kuchualo. Haba ise zingana kwa teni. Kisi zosa France.
In Africa.
Mwa Afrika. Vasali ni vana. Vanana ni baba hulu. Haba nali tino ni hanyani. Banze bazama mwala mabala. Basa azibise o mandu. Akupumule alisona. Kamba lika. Kamba habasikabu na kale lika ze chwalo. Kono haba zibishu tano. Haba zibishu tano. Kono kilizo zalina ha. Kono sanili. Mulatiwa. Nuwaba shutana. Luzo kwa na haisili. Luwaza mai miluwa enyifa. Sani kona sise zalika. Zeku bona ala kufosa ala hulu. Kakuli vivele ize. Vao baba ipulela cholo. Kipapata. Babu nisaku likiba zamai. Nikiba hengi. Babata munzi osa ataha.
a man or a woman in Italy, in France, in Africa.
Muna kamba musali mwa Italy, mwa France, mwa Africa. Mwana haifika ufira. Ya kilaba ya pepresi nchakamu ya okenile. Haeza ngiri kazani.
They won't wear those clothes. They won't act like that. Because they're of another nation.
Hana kutinalitino zani. Hana kwa za chwalo. Kakulikuwa na isili. Ye mubusi wayo na ni mubupi kimulimu.
We're from heaven.
Lunaluzo kwali halimu.
The spirit.
Niyo ya yeli kumina. Kona ye nyakala za upira wamina.
If you are American, you do as Americans do.
Mukaeza mubaiziza ba America.
If you are French, you do as the French.
Haiba French. Mukaeza mubaiziza ma French. Nikuhanyeza baba mwi.
But if you are of God, you'll do the way they do in heaven.
Kono haiba mba mulimu. Mukaeza mubaiziza mali halimu. Kakuli moya wamina uzo kwa halimu. Miwa mivusa.
A little something you might look at.
Tabanyana yemulukira kutali mafatengi. Mama ngolo. Vani baba batire munzo munchawo ni bapirire kakusutana ni baipule yakuli kibaza mai mikiba enyi
but on the side of Cain they become
kono kwasi masaka ine ni babire bayamba eli ni bakwenu heli
but Christians were pilgrims
kono ba Kristo ne bali baza mai ni ba enyi
a fugitive has no home a renegade
muyamba eli hana lapa mukwenu heli kimuntu yasabisa
but a pilgrim.
Kono buza maiki nto yengu ya niti. Nikiyazwa kwa suba ka saniti. Mwana hayengu. Yali kakufumana nzira yaku ya kwa hae. Wipaka kakupia kwa hae. Kuliuna nisesi mwisana haisili. Lani kona libaka. Kono hivo batu baba izanga chwalo. Batu bani baba tinanga ligazani.
Let me tell you. In South Africa.
Nimibu lelele. Mwa South Africa. Hane ni boniba hede ni baba izali kitize mashumi ya malalu. Mapunu. Baba ikape salikubo. Valiri moze li shumi kaliketa lizo kaze sivezi. Li shumi kaliketa lizo kazene. Basizana valiri moze mashumi ya mabe liza kupepwa. Bashuma ni baba sina ni haiba kaa palo kalikangu. Vali kuyema fani ni sileze mkali pati ya zavona. Vali kuipenta.
Bones to their nose and blocks of wood hanging from their ears and cross human bones or some bones.
Masapu mwani kwa zavona. Nilikota zele pila la kwalize beza bona. Ni masapu wa watu kamba masapu wa mangwi. Mwamili ya bona. Menu alifolo folo nza le pila fali mwa bona. Mapunona mwane batezi mwali fasi. Miaba zivi. Kono wane ba mwezi Kristi. Nikuwa kalipata za bona kwa mwaya mwayao kenile. Neba yemi nikuputa mazua bona. Kuswala maswa vifali fuba za bona. Vanze ya bazua kuyobata litino za kutina.
Waha. They become pilgrims and strangers to this world.
Kingi, nebatulo baba za mai ni baingi. Kwalifasile. Hallelujah.
They were away from him.
Nebali kwa hule niena. Ensha. Oh, eni. Batu baba ipi zako likiba Kristi. Kiba siyemba salikeleke. Baya kwa ande mibali. Lunaluwa Methodist. Lunaluwa Baptist. Lunaluwa Pentecota. Lunaluwa Liza Zilabu Seven. Lunaluwa Sesani. Ninsesi ngui.
That doesn't have one thing to do with it. Your spirit, the life.
Sani asina nisesikana sakoza nisona. Moya wamina. Bupiro wabuli kumina. Bubulela ni kupaka sawo mulisona. Jesu naize. Kami selo ya bona. Mukaba ziva.
The church has become like Israel.
Kerekesa hivinesi na Israel pili. Ni watali mireli na waze ungi. Zaba hede ni kawafira kulina ni malena. Mulimu nerie na mule na abona.
And they seen the heathen nations having kings.
Mine wabonili na hazaba hedeni kwa nimalena. Kacholo, ne wabate kupila sinali na hazaba hedeni. Niki abatise za bona ba angimule na.
And as they did it,
miyane baize cholo.
They got in trouble.
Bakena mabutata.
Gradually begin to come.
Kabu nyinyani selikala kukena mateng. Kabu nyinyani nifasi selikala kubakenela. Mafelezo. Mafelezo kwa kabe. Mule na limungu yana alibu kaofi nizona. Bukaofi nyana nizona. Mimafelezo atu hamla bupi lakuzo mateng. Mikiba nisebaya. Michwale mule na wani tihana tile. Ilasika mziba.
That's the same thing the church has done.
Yani kona taba Yesu wana yo keleke zizi. Lianguzi, kifocho wale. Lianguzi ni politiki, ni tuto. Lianguzi ni kopano, katengo, likelekeza tuna. Vakutazi, vaku ikanga weki. Nichole mwle nwa niti akata ha. Hava muzivi, nivasile kutakisa, onemu yao kenile. Woli mwle nabona hava muzivi. Kono wa museha, nikumu mwona bukuba. Sina majuda, mwene laze lize mesia wabona. Kireke eza mesia wayo na kamu kwa oswana. Hava zivi, hava napono ya mwoya. Kakuli kibaba liya hulu mali tuto zavona. Kame tu avona. Nizeba avona kimi yawe mituna. Kuli kaku ivapanya nilifasi. Aluska bakale vatuna. Vatuna kuli ivapanya nilifasi. Lupa misizwe ilikuli wika koveze. Miali mungu hii. Yo munga ate kumulimu. Nika chenu mali baka. Zavu kutazi wababuleni. Kune nivalu anisi wabangata. Walwa nisi. Ali mungu uli. Kulukile. Ufiole mulimu. Inani likitize ngata. Inani mungu panomu tuna kufitia umu nani. Kishuta no mangi. Yesi yeza seo. Inani ali mungu. Kamba kilule. Kishuta no mangi. Yesi yeza.
Are we true to God? Are we true to his word?
Kana lwa sepala kumulimu. Kana lwa sepala kwa nizula hae. Kana lwa yema mwati asata tuwo. Yamu ya oke nile. Kiniti ya onji. Yani kona taba ya luli.
But we compromise upon the Bible.
Kona luna luke shepi sabibele. Mungata wabatu waluna. Bapende kota. Onafali tuto zetu na sabibele ye. Kukeshepi saa. Kunani, anilati kulofa za maikuto. Ninzi mwakeleke ya katota. Mini kutakuli ni, nikona fela kweza. Mwakeleke ya kakuli, nikutaza evangeli. Kono kuna ni mapente kota, baba ezali kitizeli shumi. Zaba kutazi, baba zibakuli ya kuna sika. Sisi cholo mwabibele, sinakulovezo kali bizo landa temwana ni mwa yoke nile. Niso wabisa mabishop weba tuna. Kamba mutu kaufela. Kuleani wanise kwa mutu kaufela akili ya kulovezo. Kali bizo landa temwana ni mwa yoke nile.
But they compromise.
Kwa nubaki kashemi saa. Kakuli bali kopo Hakuna ni haiba mtu alimu mwate semente encha. Nikali ni mwazemi ande emila alu wa samurao. Kali tiabaza kale. Kono kibene bakono belizwe fela. Kali bizo la Jesu Kristi. Kisika mainseo. Kopano. Yani kona yeli ya zize. Kashemi saa.
And today they took all the street workers off the streets.
Nika chenu vangile wabele kikau fela. Wafami kwa kwa. Vangile kambuli mwakeleke. Vangile kanya kaufela kuizusa makereke. Nuki kungali kutazo za wituti. Mifuta ya mkutalezo wakakombwe kakanyani kakale. Kaufela bawezi mwabu ino wa wipiteli. Niva sali bakubona. Bati natuputula nindelesi. Ze kakatezi famibili. Niva ana vazuba kwai. Nikulaula. Nikubula elita vazalisheha.
It's a disgrace in the sight of God.
Timaswa visa. Fapi apate ya mulimu.
I know that's rough. But it's time somebody said something.
Na ziba se osibu hali. Kono se lina kuyakuli yomu mwiyabule sisi mwi.
Compromise.
Kukeshevi sa. Kungala. Kupirasi na rifasi. Harinati ya wakamba nikayema ni nosi. Usinamutu. Kono mulimu fela nosi. Nika kutaza niti ya vivele ya mulimu. Nikuyemela. Haba nishwa. Nikaba niyemela niti. Kaniti. Luvata niti. Na nina kulikanya kakeleke. Kono kwa kani nzula mulimu. Nibate kulikanya.
But Delilah, did you notice? She know that Samson had a power.
Kono delila, kana mulemu ile. Na zivile kuli Samson nana ni mata. Minasa zivi kona kuna ni mata ani.
She couldn't tell what that power was.
Nasa zivi seo mata ani na zisona. Kono kuna ni mata ama ngui. Awo Samson nana ni. Mina abate kwa abatisi saa.
And as Delilah, she kept wooing Samson.
Midelila, nasa nukushia maita Samson, kabunde wa hae. Oh, na pezi kama punufela. Nia azama ya fapila hae. Nia imekisa. Sina baba ngui, baba ncha, baka chenu. Ni, nize nguchwalo. Nikubata kwa za inge taba isi lifela. Mui na mapunu. Kulika kushia maita Samson, kuyena.
That's the same thing the world's done to the church.
Yani kona taba yesu wana yoli, fasi dieze kwa keleke. Chole matami na matuna anzika hii. Kulukile, haluka ikopanya, zani likalo wakamata. Wakeleke akatuwa likabaize chwalu. Konuma filistia, kibaba kutezi Samson, milusa azo mateni. Ni watu ikopanya hape, hauka nitama kamu halausili, ukaniswala, kachwalu waiza. Ni mafilistia kibaba kutuwa Samson, King Senesiza alile, wezi azo mateni, miyapu mamihala. Chwale, unipumile nako ye kaufela, kana hauzivi kuli, na kulata, Samson, kulukile, haku niguleni tie mwapili ya hao, kulukile. Aku nitame kama hala umungi. Kulukire, chwale lukaza chwalo. Nisi kama niseo, wani kona muhala waliko pano. Munitu hele nilukulu he. Kulinisi kena haba niko pano. Kwa ena migulela, muka nikona. Kachwalo, kwazo wapende kota. Mata hawa kai. Mafilisi ya kibaba kusweli. Ni hapu makami hala. Hape. Kono chwale kingzeneza alile. Neli ingile wapende kota. Vaituti baba tuna wa umulimu. Wabalisana wabona. Vana baba umi baba tuna. Baba na nili tuto ze tuna, nilizo, sina baba Methodist, niwa Baptist, kama kaufela baba siyezi zeba nani.
Go into a church and you can't hear an amen.
hamu ya makereke, hamu na kutuwa ni haiba amen. Tumoku vatia, sinasikotua, sisi kangezi, sisi ketu hile kwa nekula mtulo. Kuvatile, kufilikana. Nichole mafilisti ya kibaba kusuali Samson, mafilisti ya kibaba kusuali Amerika. Ika iswali sano ya ni ya moya, buka hivu ni wapende kota. The Assemblies of God in the United, United. The United Church of God in the Sani, in the Sessing, Mutu ni Mula wa Hai, Yonani Sani, Yonani Sani, Rafa Panimasu, Uftila Mukonaguya, Quato Lopoku, Vanian Chafazo, Haiba Keleke, Mikali Famali, Bawang Vas Yazka Ofera, Avanaku Bakateni, Vasavisan Okiba, Soli America, Matar Nakai, Kanyar Naikai.
What is it?
Kisikama Insani, Kakulwile, Kakutari Wamutu, Isikama Tamulimu. Kingi, wana ni makutazi nilika, wao melezi milala, kufitela haluwa kupahize, nikuwa watile kuwa mela milala, kufitela watu, kana musa utuanga kuhua mwakeleke ni anyani? Hamusa utuwa mutu, yalila, sipula sabalili, sivelo mama libela, hakusana kanya mwakeleke. Seloweza kaufela, kiku ina kwa mulaho, wao melezi milala, moru kwa nakubela, halusikalu kuluwa, lutamilwe.
Yena
diabolosi, kama timona haya abenya, utamile keleke ya mulimu ya pila, yani kiniti. Hakusana matema keleke, hakusana tukulu ho, vatukweva tila hulu, nila umelezi milala. Kingi, yena mulimu wako na kutahamua lasia wa sababu pentekota, nikubwa nisaki mulimu, nikubwa nisaki supoza hae zazuwe hae, seo mane asubanya nganyisi. Kanya, kingi, kima swabisa. Nizamaye mwema fasi ya mangata mulimu nizaweleka kweza lisupo ni watu waina mi kurukire nipona kuliza nilirukire oo naziba zako na kweza hala halibanyanga nyisi kingi wana batami wekide lila lonali fasi vanzi mwema wenge chole mane kale wafitia mwema kutamiwa kwa katengo mafilisti ya kibaba kusweli Samson. Kisi kama nisemu kaya za kazona.
Oh, we've got great denominations.
Wolu naniliko sure. Panaze tuna. Luli, unanibatu wangata. Kufitia velu kia waba nivona. Konu moya ukai. Ukai moya oke niwe.
That's what the devil is.
Sani kona saize diabolosi. Lihoezu mwakeleke. Livile liho wakeleke kakushemaita. Utaye kuluna. Nikafuata wenakele tuna luli kwanu. Haiba ukaya za felase. Haukale kamukutazi ya niwasi kubayi munani. Mimui kungere muna. Chiazi wa mulimu. Yana ningana. Luka ya hamu ya umu ndi wakileke ipitezi. Miluka wasi na wangu wakubona.
Shame on ya.
Maswavi kuwena. Kukawa hande niwe ni mutu ya sazibi masamba. Haizwe famana wa. Kono kia talizwe kamu ya oke nile. Yana asike hake shebisa. Kama tia mulimu. Kono lifitile. Oo kizete ata hulu. Kufitila mutuwezi wa yomungu ya hake na mamukopano, nikubule ya kama lini, kamba kaku huanyana, kamba kweza sisi ngui, niwawa mkau fela wa mbomoka fela, niputalima. Sani ya lisi kama nyi, ulukile, na hako mkaku likingi, wani kwa nakuwa upurumuki, bobu gile kuku ngui. Mwazi wa yokiniti, latozi wa baba ngui, baba shevile, wakena, latavela hakalo, nikuye misama zongo, niwalile, nikulumba mulena. Yomungu ya huwekuli, amen. Kwa kutazwa evangeli, ni baba mwi baba wana, vasi kuluha, ni kubwona sana avulela. Kwa ni kibu pentekota. Kibu tata mangi, mwini swanisisa kubwa methodist, kubwa baptist, wana waswanisisa kubwa katolika, kubwa katolika waswanisisa kwa lihele. Nikao ferazona, kizali hele, kulukile. Delila, umishe maetezi mwali kelekeze tuna. Kihande, bakutazi baba itutile. Bangasito pasisi ndee. Kulu kile mwaziba, mkete ni mkete wa kwanu, kimulu yoma milioni. Aluka munga kuliataye mwapute wa yaluna. Oh, mawi. Haiva sika pepwa sincha, foe ya luke yukuwa kwanu. Haninataba, kamba una ni madola eza lule. Haiva una ni makadila kia mashumi ya mane. Seo kaofela anani, una ni kupepwa sincha. Ateye cholo kwa kupepwa sincha. Miazusu lusuwe kamo yao kenile. Miazwe kwa ni hape pepwa sincha. Inza tampa kani, mwini swalele. Inza alila kuhua. Minza zulapi ni cholo sina wawa ngui. Mwaba izeza. Ni kupila upilo, asamula wafo. Kuliusi amu hezi.
Amen.
Sani kuna semu tokwa.
Samson.
Mafilisti ya kibaba kusweli. Baso aliso ni kibaba kusweli. Lifasi ni kusweli. Diabolo si kusweli. Waya, miwa wanamu ya omulimu haweza limakazo ni kweza likazazu wa ya hai. Seo Jesu na sepsize bali. Maziba, nasipa mzole pro na muna ni ahulu kuna nisiza kwa butu. Bomuli sana akane bali, tiza diabolosi. Wena mubotana, wamu ipi, muhede ni hapu mirwe. Kao filawai tutile luli. Minali tongwa ni mwabu ya wali ngu. Jesu naize, kambe mu nizivile, ni mukazi wali za zilaka. Kono muna nivosa ule babangata. Mubali kaku miezangu basi na baba mwivali fasi. Mubata sikuata saba ni wamulimu. Baba sake shavisi falizi. Kono wakuta za niti, nikuye mafakolovezo ya mwayoke nire. Kono nifasi lieze sikamangi, ikukuzima atami na kau fela. Nemu pepiro mulima Nazareni wa Pentekota. Kono nifasi kaniti, nikukuzima atamina. Chwale kibaba tile fela sina baba mwikau fela. Nukaza sikamangi. Sisikama insisika izahala. Kuna nitaba ili mwiyakanya. Yoi nikona kuna ana kulinifeze kutazoe. Kana kwa yo Samson yana atamilwe. Haluko nukuba ni anchafazo. Mutieleze kumuzwa lewaruna. Ya ikoko belize Billy Graham. Anchafazo maliza zaruna. Mutieleze ku Oral Roberts ahua. Anchafazo maliza zaruna. Mutieleze kubabu mbabu na kaufela. Anchafazo maliza zaruna. Luko nukuba chua ni anchafazo. Halutamilwe.
Lutamile
mwe yao kenile. Katu tengo tuwa unanilizo. Nialusa kwa na kubani anja fazo ya mwe yao kenile. Amen. Naziba seo saa chisa luli. Kamo kuinezi. Kono kiniti. Kana luko na choni kubani anja fazo ya mwe yao kenile. Hamuli baba tamilwe. Mibaba tiile. Mufuta wa vumulimu. Bibele yewezikuli. Baka bachwalo. Mufuta wa vumulimu. Kono bakala natuwa matate ni.
The power of what?
Matasi kama ngi, mataka tengo, matali fasi, mata keleke, mata mwe oke nile. Saa nikona sivaka, saa mkunde mwa keleke. Nichole keleke, haya angulava kuchazi baba itutile. Nimi yao ya mituna nizende. Masi baka sakuba ni mwe oke nile, mamu futa wakale. Baru kela kuba mamu sebezi hape. Amen. Kiniti. Kana mkabachwa nyancha fazo ya moya oke nile mboba tuwaswa yiku hatikela niku utama miwa usaba fani kona afoku na nikutata mafilisti ya kibaba kusweli kono sepo ili ingu yelu nani fani Samson hana sani matolongo kisi kama insapili seneba izize hanebamu sweli nebamu tamile pili nebamu amu hile mata hae nebafumani kunutu ya hae nebafumani kunutu ya hao nifasi nifumani kunutu ya hao. Chole minaba sali kaufela baba utamili ya mina. Izama asina lifasi. Minaba na kaufela. Mwea mupila asina lifasi. Kaufela liukile. Mubula ya lita wazalishano nizese isa zamasila. Zamasila. Nimuzu lafande nikuyo zuba tukwa inyana. Nikumata mataniba sali wabemu wapani nivona. Ilika kaufela ze cholo. Tuno nyana. Tutu swala musebezi. Wamina. Ninikalo balaka mbayaka. Nikuchama ngende ya mukele. Nikunwa meza ya mwami tai. Nikupila yake nile. Niyape tale fapila mulimu. Kufita kukeshe visa. Kamu futa wa musebezi kaufela. Yeo kiniti. Kiniti, mupile kaniti kumulimu.
Samson,
mafilisti ya kibaba kusweli.
Branham
Tabernacle, musilifasi bukena kumina. Kuchwa ni yeka zeo, kana mbunalize kunutia mina, kana mbunalize kunutiani, yena mifile mulimu hane musali maliruli, laani mia hayemi nyani ya fitile. Kana mtuwelezi kulilizwe kabutu, wamufuta wa mila pelo, kisi kama insisi za alie kumina. Mulimu wako na kushetu mkani kutuweza makazo. Nikukena mwala watu. Wavulela likunutuza lipi luzabona. Nilika kaufela. Nikupoli saba kuli. Nibaba nyandile. Nikuweza liponiso nizeko mosa. Nikukuta zali nzula hae. Kati hata moku kwa nakubela. Kamo ya oke nile. Miba tuwali. Kulukile. Na wana sani silukile. Waikolanga kusiteleza na kuhasa mulaho. Wanako. Haiba halusika katala. Yani kipure na mtabe nako. Mafilista kibaba kusweli. Fani ne kubanga kuli kukutaza kwa linzi ni watu wezi wa bakale ni mihoko mwame tuwabona ni baye manga kama utunikuza maya kuchipita mane mwendi wa sabu leli ni haiba linzi banzi wa zama afela hape likamba halalu ni baye nafufasi ba tezi mwe oke nile cholo linzi ne liba fepa mutu wa nakupila buwe fela kono kali linzi kau fela leli zwa mamulo mwamulimu mafilista kibaba kusweli brana mtaba nako mafilista kibaba kusweli Pentekota. Kakuli mafilista baswili wa wami na kaufila. Kale kale hani mwiko panize kakutia. Hakuna sene sikate hamwateni. Kwenji haiba kiwa Presbyterian, Baptist, Methodist, Katolika, Kambasisimi. Nye musina sa kweza ni wawangi mbaba siyezi babona. Kachwalo, anchi afazo mwaliza zaruna. Nukona chonu kubaniyona. Kanti mufi wa anchi afazo, utamilwe kalifasi. Mulimu hakuwa nukutaha. Mboku na nizalifasi. Mwako na fila kuitinga kuzona. Muikeza siyango nilifasi. Fo heki, kizona fela. Amulumeleza lifasi kukena matengu. Muiweza sina lifasi. Fo heki peto mufelile. Kono muka pumami halaka ufela kuzogwa lifasi. Nikutia akumulimu. Mulimu kai tusamina. Kutia muya kwa kudangana hape. Kiefa sepiso inosi. Yoni nani kakusasa na uo. Kulifazali musalaka. Kie. Fanyi Samson yana sata mirwe. Sikusha sami lili ye mingwi. Samela.
God send us another church. Just before the end time.
Mulimu, alu melekeleke yengu. Lusika wakale kwa mafelezo anako. Kulimatamo yao kenile, akone kutia kuyona. Kapo nazo ya yona. Nimareka 16, ikala telakeleke. Likezo 2-4, likezo 2-38. Kaofi layo na ikala telanga hande amo umakeleke. Isupo, nize komosa, izama iniba postola. Iponiso zetu na zazu ya hai, nize lizama inibona. Ane usali matolongo, kaniti, mulimu soe kumelisa, chalano kukungwi. Wakubulao kwa mafelezo, kwa mtu bahangwi. Haivewe na mulikanaka umu kreste, mboka kusasa na chwana. Hakubebuli mata hao, akaliku shoshela. Ninapela kulilingusale kakusasa na huo. Nikwande kwa mafasi kwa likaya. Nisepa kulilingusale likatusa kutaisa mavitamini kwa milao. Yamina, yeka melisa matamoya kukutila maupilo kwa mina hapi. Alu ina misenili tozalo na miru lapele.
O Lord God, creator of the heavens and the earth.
O mwle na mulimu, mububi wa mahali munilifasi. Mutateki wabupilo wabusa afeli. Ni mufani wa mpoka ofela yende ya moya. Aku unge manzu ya kakusasa na uo. Ni wabe mwalipi. Ni kwa sela ya lamulena.
Chweva tu.
Hava lapele lefali kaze. Kaku wana kulifasi. Liho ileke leke. Ni mafelezo lifumani matayona. Lifumani sivaka sayona samukunda. Lifumani foku ye mikunu tuyayona. Nili kukuzi fateni.
Has taken the peoples that
ingile watu wene wahuanga tulo sapili sapili nebana ni tulo niliba kukuziona kulibano itulelanga kwa malapa na bulalu usihu nikubu hama kande fati television nizu sizenya kala romali pilu zabona nikubu falila tu waleli tuna zalifasi kufite aleba na nikumulimu niliba fileli fasi kabungata zalifasi takazo ye tuna ya kunya kala kwa lifasi kufite akutazo ya evangeli. Haiba kunali la taleli tuna, mizenga tazee zahara. Nizakuliza nikuzwa la pili. Foe ikipetu hawa lati evangeli ya mfuta wakale, ni hanyani. Sani sitisami oko ya atabo, mamoyo. Sani sitisafo liso ya vumulimu. Kuba kukuta. Sani sikutisa limpo, zaba apostola mwakeleke. Sani sitisa kreste ya zuhile, mesia waliza zile. Konosi na Israele hana atamiweka, kama lina bahaye. Kulinebasa la taleli mule na abo na waluli. Nimule na waluli hana atile, nivasika mziba. Moku inezi kachenu, o mulena. Yena mulena wakanya, wipo nalize mamu futa omo ya oke nile. Nimule na, haba uzivi. Haba ulemuhi. Tugaba solania hulu kakutia. Kuli haba kuwa niku utisisa. Kakuli halio mwako panu ya wona. Mulena, woki musebezi wa diabolosi. Woye zize se kwa batu. Chwale kwa Samson ni mamulimu. Bao babu niti mwalipiru. Bani baba na nikunyolelwa nikulila. Nikukupa nikuswalelela cholo. Haba pire nizo na mulena. Kufiti alichalano zencha ze. Halikamela. Kufiti la hape. Hakukata hanyakala lomasi yone. Nikutaisi kwa ta. Sisika lemuha. Nikutuisisa. Sisika abona mesia ni mata. Hapa tilwe hapa tezuli fasi. Aho basa kwa nikutuisisa chwale. Alaba mulena. Kulibabwene se. Kakulibwa alikupa. Kalibizo la Jesu. Amen. Mata onafa, o mulena luma mata onafa, ni ukolo veze bote, nevalindu ya falimu, nevalifela bungwi. Moya oke nile wata, omule na nasepisize, omule na luma mata onafa, omule na luma mata onafa, omule na kulume mata onafa, ni ukolo veze wote. Kamoni mula tela. Alumefila matahai.
They were in the upper chamber all with one.
Nevali mwandu ya fahalimu. Kaofila wana mwabungi. Kaofila zeoli fasi. Nili anyize kubona. Neva sina nisesikana. Nimo ya oke nile wata.
Today they say, come join the church.
Kachenu vali. Taha wiko panye kwa kereke. Akubye elibizo la hao mwabuka. Kamba kubama miubule lekuli. Nipaka kreste kubama na mulimu. Nanuha. Nina diablosi. Weza zeswana. Kaniti.
The devil was baptized.
Diablos na kolobelizwe. Hane kukolobelizwa Judas. Diablos na hizo kutazai vangeli. Fani Judas hana hilo kutazai vangeli. Kono Diablos na sika angamo ya oke nile.
That's it. There's where the hidden power is at. That resurrection.
Kona cholo. Kwani kona kukuna nima atapatilwe. Zuo yani. Yani ya zibaza niti. Kusinamu luti wa kukakanya. Amen.
He's here.
Kiyofa.
That same Holy Ghost.
Onamo ya oke nile oswa na wani. Omu ngini wali kumesia. Usalifakileki ya hai. Yena ashimbulukangi.
I'll be with you always.
Nikaba nimi na kamita.
Even in you.
Mane ni kumina. Kwisa kwa makelezo alifasi. Nikaba teni.
The works that I do shall you also.
Nisebezi yenyeza. Nimi na mukayeza. Kufikia ni ye. Mukayeza. Kakulini ya kundate. Kono lifasi la keshebisa. Oh, hao kima za zia felire. Kuzo na fela diabolo siya batia kulimweze. Batia kulimwezi we kui kutuwa kulatiwa. Mulimu batia kulimukolovezi we. Mulimu batia mina muli. Oh, anilumeli zani kau fela za kuzo la pili. Muzole pili. Mupile muzole pili. Mupile masi bisamina. Mupile masi bisamina. Kono kufitela hamu kabola. Kufitela hamu kabola kwa mina hanu ya mina. Kufitela hamu kabola kwa mitinelo ya mina. Nimuwe ya chinchizwe ni kupepa sincha. Nimane mupila uuncha, ukaba, wabu shuta na kufita wani, mwene wile fafasi. Nuweke lwa mbonyi, halu ya mamugu, kilolunga ndeta lukeke, nuyo mela kubabutala. Ikena mamugu ili yeti ile, iputezu mahali, imela inze ilibu nolo, mizukuzwa kimoya. Oh kanya, haleluya! Fani moya hau kala kufuka, simela siko nikweza sika kaufela, wanda kunyanganya, kututa. Kono kamutai kakanyani, kanyanganya, nikunya kalala, kahula asamulao. Kaiti isa ilikona.
It can never become a blade until the corn is
akako
dead and rotten.
Konji haiba mbonyi. Ishu ile nikubola. Isi ngifela kushwa. Kono kubola. Haiko nikukuta ni hanyani. Kono kupilo. Uzule kuyona. Sinani zena konyana efelile. Upepa kita wae sabisa. Ye masila. Vunoi. Masila busafa. Kona mwani. Kona moku ipute zupilo.
When you reckon yourself,
amu ipona mina bangi kuba baba masila ipona ku Methodist Baptist nili tuto za Pentecost kwa masila nikushoya fa leta fo ikipeto upira wabuncha kwati amateni
the Holy Spirit makes you in a
moyo ke nile umipa heka fali maseo mwabona mulimu
we shall see him some glorious day
luka mubona za zilengwi lakanya za zilelingwi kwa buse kwa upiro kwa butu luka mubona mwalomela seo. Zazireli mwi, kwa buse, wabupilo, wabutu. Kuna nivukamu sovobunde, wabuni liberezi. Nenyemi kwanu mwali lulu busi wa mabani. Nikupu lakuli nivoni raba iloso nyomu nyani. Pani hana saina kwanu, nikufita mate ni kamula muahaye wakale. Nikuni hoa kamulala wahaye. Mwamulala waka, kamula muahaye. Kufita kwanu kwa katala, nikuopi lapina yani. Kuna nizeni liberezi. Sisi msatuweza hala. Nesingireli fasi. Natokala kubanalika kakushutana. Nimelezo ahulu kamu kwa wabaleza watu wa Amerika ba. Kutunda mena muhani mwaha. Kubwone wa sali nivana. Mubaishwa ulela. Nikukena masivi. Kufitela mane. Hani wata kupindumuka. Habilika mbalalu. Kakubilaela kazateni. Mabani nenize kumulimu. Hani sabilaela ni hanyani. Ninzula hao. Linze kukaba cholo. Kono nika yema mwapaka nikuluanisa. Kazeli kuna kaufila. Kaza zileli mwi. Hani niyemi fasika osa grini. Ngopela kakwani wamula umali halaupa ninsweli kula pela musiali kaufela nimwe ndikasi likiloko nizazine lilikela mine niemi kwani ntali mile mabusi natozwa mali ngope fali mali choleli tuna mine niemi fani nize ntali mile kwa upa nilumba mule na mine niko nakubona lizazi alilikela kwa mula walikota fali mali lundu ane ntali mile kwa buse walibala kokungu ni machacha na mangata kwa teni kwali kukuza kamuko nakubela
and I said Lord. One day you hit Moses in the cleft of the rock.
Mulena, zazeli mwi ukile wapata mushe mwali hahala lichwe. Nyoto mufitelela. Kakulina katezi. Konono ufitelezi na izi. Nekubona liesi na mkokoto wa mutu. Senili, unipate mwali haha mulena. kayaona na kweyani, wane kula kaleri ngwi, sekuta amo ya nyana, ono ufuka mwala machachani. Ne uzama ya unachwalo, kuta hande kwa tuko nina. Moya nyana unzo ufuka, sawia muhala mshitu. Nae mafani. Zazileli ngwi, mulimu waziva, kulikikai, mikilili. Nipangaliko za vatu nikayema nikuzize kaofela nikihani kayo ina fali lundu lasione zazireli ngwi kwa buse wabupilo wabatu zazireli ngwi mulimu waziva kulikikai mikilili kisi kama nyo sesika leza hala kukaa kwa lalika zenye nyani zeka ufila leza hala likeza halo zabupilo wabatu ka ufila likayema likuzize
then we shall go
miluka yoina fali lundu lasione utafafasi mwako loi kutoningela kwa utafafasi mwako loi kutoningela kwa hae. Haufita tengi na nilisio kutoningela kwa hae. Zivisa muzale boswet nivalika ni chwalo kutoningela kwa hae chwale kutafafasi ukashe tumukaza zei kutoninga kote kaufila ikatuka mangrea mulimu kolo yesa visa kutoningela kwa hae kutafafasi mwako loi kutoningela kwa hae yelimu ilamaza zia yelimu ilamaza zia amu hala siva kasakwa tasa alihola zalifulaka inibelezi kuliatahe yeoki niti nitali majodani nivo nangi kutoningela kwa hae. Sina Elia wakali, ya natali mile kwa musipa Jordan. Sikwata samangeloi, anitahela, kutoningela kwa hae. Kutafafasi, kutuluka fama koloi, kutoningela kwa hae. Utafafasi mwako loi kutoningela kwa hae.
The Lord Jesus, the blessed driver.
Inamule na Jesu, mukovuchi ya fuyozi, wako loiye, muzamaisi wa sepe sakale sasione, unamukolo wa vupilo, yasu likuzama ya muhala muyaho, ya bulela. Pata ya hai uteni mo. Onamu ya oke nile. Ono muzu suze mwalivite ya uteni mo. Kakubakuli hawasika hafama kadi alita pelo. Kana kuna niyo mungu mo. Yazo matu lopo ya kwande. Yoni sazivi. Ya tilegu ya tola pelelwa. Munamule mazwa mina. Bawa ni sazivi. Munamule mazwa mina. Anizivi. Wena. Wena fo. Nasipa mchayo mnye anifani. Nimulelu. Kwa mula oko. Kuna ni ana ana mzili zola hai kwa mula waka fo. Ye. Wena. Kana nona mzili zola hao. Kulukile. Kwa mula waka fo. Mina mungaka. Kulukile. Minakaufe ya mubayi ngikuna. Kulimungana Jesu, yenamuli sana. Yaswana wa mtia pikwalu. Kana mwalumela zisepiso za hai kulikiza niti. Utoza nga kereke ya hai. Mimi sebezi yenyeza. Mukayeza ni mina. Mane ye mituna ni kufita. Mukayeza. Kakuli ni yakunda ati. Ye mituna kufita ye. Mwalumela cholo. Kana nona mzuri zola hao kule oni zivi. Kana walumela mulimu wako na kunigulele ya sisi mapiru ya hao. Wako na kugulela kuna sina mwakila hizi za kumusali ya nasuri mungu ndo wa hae. Kana walumela kena mpulista ya mutuna. Yako na kusaliwa kima ikuto ama tukwa luna. Haiba mulimu ukapa tulu lakuna wino wa hao. Kikuli ukani lumela kwa mpulita wa hae. Kumela kulipate ya hae itie ni mo. Mikona aliva kahali lumeleza. Ulapila msala hao. Ulovi ile noka. Noka ya hae iwe yukile. Yoki niti. Haiba kiniti. Akunanue. Ulukile. Zamaya umufumane wiketile. Amen. Mutani kuwe na kafu kwa mlao. Mutangana yo munyani, yani yana nanu hile. Yani yana nani mulelu. Kana walumela kapiru yao kaufila. Kana walumela mulimu wako na kunivulela mateta hao. Kana walumela mana hao wa mshimani. Ukaba hande. Walumela. Unani mshimani. Unani butu kwa kuliangana. Yeo kiniti. Wena hao. Kwa Kentucky. Haiba yeo kiniti. Nanulali zola hao. Nani kuzibi. Zituani. Haiba na kuziba. Nanulama zola hao sinachwana. Mana aluzibani. Yeo kiniti. Kusepa kumulimu. Kana walumela. Anzo walumela. Ukayo fumana mshimani wa hao kamo walumela. Vila ubeese umapiru ya hao. Kima ingifaya nana nuzili zola hae. Yoni sika. Sika. Kana niliwe na. Kuluki ili mungaka. Kikuli wa nilumela kuli ni mprofita wa mulimu. Walumela kapiru ya hao kaufila. Hauluka yuku yema. Hakuna mwethila wanafo. Kuluki ili mungaka. Mutete wa hao kibufi. Unani mutuku. Wa shuka mwamubili. Miaka jazali utula hao. Kuzwa kwa hao. Ilizo kimi na vomila. Kutia kwandu. Ni ube handi. Kuluki ili. Ulumela kapiru ya hao kaufila. Kuluki ili. Kana walumelaka, ulumela cholo, haiba wakuna kulumela. Kalibia nzifa, kana nuna nzili zola hao. Kalibia hulile, ya pezima glasi. Walumela kapiru ya waka ufela. Walumelaka, kana wanilumela kuli ni mtango wa mulimu. Walumela, kulukile. Hala mulimu wakuna kunikulele ya kutate wa hao. Kikuli ukalumela, kutate wa pilu. Kulukile, na nalizi zola hao haiba yokiniti. Kulukile, kalibia ufaka ufinuena, na ayemi, pilu, konoluli, kimetwa hao, na amuziba. Kulukile. Hawa wako na kulumela. Omula waka fo. Muna ya tatama. Una ni kutate wapilu niena. Ni kutu kubalitalo. Kana walumela kulimulimu. Ukawa kweza hande. Walumela mungaka. Una ni muna kwani. Kwa mula wako kumwi. Nana nzima zoa hae. Yana sika. Weshu bet. Kulukile mungaka. Kulukile. Kana walumela. Kimetua hawa hape. Njiswani. Ulapele la bomba hao. Wala nzi kwani. Nivona. Haiba yo kiniti. Na ulai zola hao. Nivona hengi. Kana kiniti yonji. Nyanga nisali zola hao. Mnyanga nisema zoa mina. Kumangi ni mangi. Kulukile. Kuhande. Hawa wako na kulumela. Wakona kwa muhela. Jesu Kristo yazuile uteni mamu yaho. Yena kia swana. Jesus kama inkumina. Kana mtu elezili fasi kwa nyama atiaku za kumina. Kanya. Niwate kupepo kukuncha. Niwate upe kukuncha. Haninati haba mba hamo. Wazi tafita kuona. Haba nilukela kubahamu pikulu yake nile. Sika kaufela. Aninataba, mpama mwuzikafu ya kubwana. Nibata mweoke nile waluli. Sina oli kuna chwale. Nibata kuhuluka. Nitakale za kubaniwa na kufitia li kakao kila zaifasi. Amen.
Do you believe? Do you believe it's here? Lay your hands on one another.
Kana marumela. Kana marumela otie ni mo. Mwe mazo amina. Kuyo mungi ni omu mwihe. Muni ulete wa ili mwifela. Yako na kweza. Hakuna. Mwene tu melochwale. Mwene kulikufelile. Mwene mulimu. Mwupi wa maha limu nilifasi. Mutateki wa mwupi wa mwupi wa mwupi. Ni mufani wali mpozende kaufela. Mwene wa haa utia ni mwusu wali kutoza. Mwene kukona lange muyahu wawiela. Kuzukuze yao. Kwa mwela wani kwa pata. Kini kantiva tu. Hava sa utusisi mwene. Kana wana nisini kanya huli nilifasi. Nivase wabata. Ni kuenya. Ni kutatela. Kufitela mane. Hava sa kuziba ni hanyani. Mwene mulimu. Swale mata, ani nate mutu ni mutu. Ni mutu kaofela ya kula afoliswe. Mweza libi kaofela ya piliswe. Ni mulimu wa ikungelekanya. Ka Jesu Kristo ya na mwana mulimu na akupa.
Amen.
Kana mwana seo, muna mwana mazo amina. Kana mwana mwana afoliswe amina, mulimu amifu yole. Swale muye, ni mufumane fela wana chwalo, mwana mwana kukawa wana chwalo. Ni mwana lipono, zeta hila babangwi. Yeo kiniti. Nina nikukita kwa nukusi waka chenu. Haiba mulumeli chwale, hamuna kulumea nikamuta. Yeo kiniti. Jesu na akila heza chwalo na kwewe. Nise wali. Kwedeu, nwazima fuu mesia kata ukaru ulea se. Musali ali. Nazima mesia ukaheza chwalo. Kono kwenye mangi. Yenali, kina yena. Musali kia mati ya mamu nzimi ali. Mutai mutogo na muna. Yazi vile seone nilisona. Nizengi ya zize. Kana yo akiena mesia. Yena ali, likaze likaheza ala hape, mama zazi ya maselezo. Kereke ika kuchazanga niti, ikaye mafali nzwi. Ikaheza nga likaheru kaufela za mulimu. Hainaku ikenya masi yango nilifasi. Mini mwani, likazama ya, likweza likaze swana. Kono yena ali, baka baba ituti, baba chulukile, Baba latami nyaka kufuta mulimu. Baba sabuluki witamo. Baba tameleza litaba. Bakaba ni mufuta wa umulimu. Babula pelea hulu. Bakaya kwali keleke. Bakaba ni mufuta wa umulimu. Kono bakala latula matateni. Kubaba cholo, mutokolo mohe. Minabatu, kawafira kwenye mwizu makeleke. Kuli ubi zio nafa. Pono izu yekuna. Haiba, haiba ya nini niti. Sene ni bulezi. Mina nisa azibi zio kamina. Munaule mazwa mina. Yo kawafira naliena. Mwala keleke kawafira. Mutu kawafira. Kulukile. Mwabwena. Haniba zibi. Hanisikaba wena kale. Kono mwe oke nye ote ni mo. Miwaba ziba. Kana mwabwena kuli akina.
Listen.
Muteleze. Haya ukani paka kaseo. Ukani sepaka niti ya linzu. Kakuli niti. Ikona kutafira kalinzu hii.
Repent everyone and be baptized in the name
Mubake,
of Jesus Christ.
Mutu ni mutu. Ni mkolove zukani vizo la Jesu Christi. Kaso alewe ya livi. Ni muka mwela mpoemu ya oke nile. Kakuli sepiso yeze lizo mina aniba na wamina. Vaho baba likuwa hule. Mane ni wabanga atabe mule na mulimu walu na akaviza. Mwalume la cholo. Unani kupa nisebele zwa kolovezo. Asamu la wanya nafaa. Aluina miselito zaruna. Nikakupa womu lisa na kulivala pele. Haba nzivai tukisi za kolovezo. Nasipa kuna nisebele zwa kolovezo yetaha. Kulukile.